hadith bi abu hurayra ak abu sa'id dañoo bok net liko ñu ne yonent bi da waxone goor bu yewoo ci guddigi dal di ye soxnaam ñu and julli ñaari rakka dong ba kenn ku ci ne julli sa bop ñaari rakka goor ga yalla dal na koy boole ci ñe tuddi yalla adh-dhakirun allah kaseeran jigen je itam yalla dal na koy bindale boole ko ci adh-dhakirat manam jigen ñey tuddi yalla ka fatali ko seen borom muy ci alquran wadh-dhakirina allah kaseeran wadh-dhakirat te ñoom ñep leen leen dehal moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azeeman la dalé ci innal muslimin wal muslimat ba ci fofu muy wad ñoom ñep la né yalla ngi leen di xaro ñeegal ak tiyaba ju reey reey ju apote